maybe. My hands dirty, fuck the shit up, my hands dirty. I can never be broke as long my head is right here. Hit the spot and bitches screaming like, hey, Zaddy. Kill a kid to keep a soccer, you man gonna swipe daddy. Yo! This nigga sucking like a pussy these days. Same quality, street 90, achievement at stake. Same topic, swears in the car, you see Shamase. I'm in the Robbie, so I be rocking up a Zengamase. Zay be running bitches, so I be run numbers. So come out to Penny, Pungusa, Ushaba. So come out in Chucky, by the way. So when Sako to me, Pendrin, I'm bogged the Rasa La Kwanza. Nasito kwana jokes anymore. It's hard to get in by anymore. Fuck with anybody. When don't you a beady on him beady? And I ain't talking about anymore. Yep. Hacking, I'm tucking, I live for stacking, I tuck, and I go on, go on, I fuck, and I'm a lekes on a fata. I've been that motherfucker, how to attack, how to attack. Bunda nene, go by the step to watch, I got to chaka, so tan taka. Devo never speak, see you scary buyer. Wow, kind up a battle, skin, girl, liar. Now you steal Tanzania, now you find your chawa. Bumbo, come a door to my gari, I'll buy my buyer. Ukija mashariki, I'm the one. As model, fuck the only one. Shingo imepinda, nimebeba Tanzania mabegani. Nafasi utepata when I'm done, I mean it when I'm done.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.
Chimba, ukitong na chimba. Ukiona tapa, don't take it to sema ni chiba. Ukiacha setu na kula, takuwa mishiba. Ukiona kasi kubamba, takuwa ni mijiba. Ntakuwa ni mijiba, niko kwa madiba. Mikoto micheni cheni na kuwa sushida. Na watafanya masisha, tufanya misiba. Nitaisha tutambua, tabila ya nida. Tabila ya nida. Punch nyingi, black belt. Usishangae kizungu babu, skiza accent. When I hit dunia usimwamini mtu yote bonge haswa mwenye mashavu kama napuliza trumpet. Okay, wame nikalili kupote nasi unashi dalili ni mwapiga changaza mwilini chuga nkingia nigeni ni nini sifa kama Joseph Mbilinyi na nawakulo tozani ginimbi nikisema ni chani ni African zima na mahambo Tanzania siringi. Look into my eyes ni nunaona moyo na mazito ya kuongena na nungona. Stepping like a dragon speaking pure fire na napiga vitatu kama kawa kama saku nge Dodoma. But I want the water, fucked. But I want the water, na warembo, fucked. Moyo wa mtu mzima ni kichaka. Na kichaka kione kama nyumba nyoka. Don't deserve it any chance. Ukipata pesa, everything's popping. Drop an album, that a single video. And I be still rocking. Industry and everything buzzing. Vita ya maneno, sio cousin. Killing rappers, kumradi.
Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine. Natosha uniongeze nyingine.